ये बदमान ने
यानी यानी
मोबा How sweet is sight? I be dripping when I get inside. Turning to ups and down. Crescent looking when I squeeze inside. Sweet like my hot green tea. Mama, you looking sexy tonight. I be the about a sweet thing, thing. And she know the one I touch is mine. On my way to my friends right now. I be looking when I be inside. Cause I never felt on mine. Come over and let me give you right. Let me show by the grip of mine. Take it off and let me see you shine. Let me show by the grip of mine. Take it off and let me see you shine. Oh, oh, wako meza ma penzi mpatia mazima. Je uri sina akintafya madina.
Bila wewe
vya kuibaiba vinogi nimeshindwa. Nilisema napita mwisho wengi meza.
Nibusu
na mene kubusu
Nimumu
na mene kuchumu
Nimumu
na mene kuchumu
Nibusu
na mene kubusu
Habibi usingizi ndo kitu nakosa penzi na nikikosa ile kitu ndo kabisa silali penzi
nazidiwa
nusu kaputi nusu mgonjwa najifia baby na sindano yako ndo yanitosha kutibu ya
kama mendeni kuchali penzi kalikata na kisu kikali mtoto upepo wa bahari anituliza kanajikuta kambali kidogo
na ulivyo mtamu kama pipi siju mkufana nishe na nani ya kumuonya ya kijiti kwa kuitaja matilo mkani
sweet like my heart green tea mama you looking sexy tonight I beat about a sweet thing thing and she knows that what a touch is mine ya minkoi baby
kwa kumeza ma penzi mpati wazima jiuri sina akintafi wajina vya kuibaiba vinogi nimeshindwa nilisema napita mwisho eni nibusu na mini kubusu nimumu na mini kuchumu penzi
nibusu Na mene kubusu Nimumu Na mene kuchumu
Talk to me boy
Kana utatu Anishia kilini
Ooh baby
Kana utatu Sijui kwa nini
Kana utatu Unishia kilini baby Kana utatu Umenipani nini
Exclusive from SureLoaded.com.